zlatestmusic.com.
Who is bad? It's Arthur Busy on it. More fire, baby.
Josh Black, DD Mafia. Yeah.
Arthur Busy, God.
Kaufela na kufanga zauto kwa kaufela na ezanga matata yao kina ni atunda nanga na kele lindo zao kina nililu ananga kono kunifali kute kusapwara na kele kuitumela kusapwara zenieza kuwe na alina tuso wena soba takutisa fela yao puso kuonala wena aula tikozo jaili seni ipuza kalipuzo kuliezi mwendi seni nani mualizo kozi akona mono inezi kwa makralo
kaufela konovoni konovoni wena na kutuna nilana konovoni konovoni mama yendo kaufela nense nivanga kono wena haone unde kuna babura babambamba unze unikeshe visana neveli kutela pala unze unikeshe visana neveli kutela pala unze unikeshe visana neveli kutela pala unze unikeshe visana neveli kutela pala
mane fase uswavisa so ziba kuyema fapatelo kunishauta pali ya batu mane kunoni sevanya palelo kupiliva kuli isaliwe na mosa unishimbela mane inge ni mwanana walivala kuli kina ni kuluanela kwa matata au kina ni kutunda nela kona zeo kaufela wena au
boni wena nakulua nela nako kaufela kono boni wena nakutunda nela na kono boni unze unikeshe visana, neveli kutela pala. Unze unikeshe visana, neveli kutela pala. Unze unikeshe visana, neveli kutela pala. Unze unikeshe visana, neveli kutela pala.
Who is bad? It's Arthur Busy on it. More fire, baby.
ZlatestMusic.com.